Here's the weed roll.
Sanibona ekuseni bangani. Kuyinhlanhla kuba lapha kulokhu kuza enkonzweni yenkosi futhi sithemba futhi sethemba ukuba nesikhathi esikhulu. Bengisemumva nje esasivame ukukubiza ngesikhundla sedikoni lapho iziqophi zikhona manje futhi nje bengikhuluma nentombi nonina emumva lapho yasendla eJoliet eIllinois. Futhi nje bengicabanga ngokuthi ingumkhiqizo onjani womusa kaNkulunkulu leyo ntombazane. Abaningi bethu edizayine lapha bayayazi ikhuliswa uphuzo olunye lohlobo olubi kakhulu futhi angazi ngibe nendaba ngokucacile kimi kuze kwaba kulokhu kusa ukuthi yasuka kanjani emsamo inkosi yayimbulile kuyo konke lokho okwakungalungile nokwakuzokwenzeka. Futhi yasuka emsamo ikhala izinyembezi futhi ithokoza ngoba uNkulunkulu wayisindisile ethuneni lesidakwa. Futhi inenekazi lenyukela kuyo lase liqala ukukhala izinyembezi. Leyo indodakazi yalo ngikholwa ukuthi bekuyiyo ibingumshushumbisi wezidakamizwa. Futhi niyazi ngomusa kaNkulunkulu leyo ntombazane yabizwa, ngiyakholwa kwakungubusuku obulandelayo uRosella wabizwa nentombazane ezidakamizweni yaphiliswa. Futhi yona nomyeni wayo ushumayela ivangeli. Nokubona inenekazi elincane elithandekayo njengoRosella futhi nje livuthiwe. Futhi manje yena uhlonipheke kakhulu uzwe ubizwe enhlizweni yakhe kodwa azi iBhayibheli ngabashumayeli besifazane niyabo uyazi ukuthi kungenye into noNkulunkulu umholela emajele nezinto ukuba anikeze ubufakazi. Ngiyamangalisa nje ukwazi ukufuna intando kaNkulunkulu. Ngezinye izikhathi sinokuzwa kodwa sifuna ukuthwala lokho kuzwa sikufake ezindaweni uma ningabhekisisi. Udevele uyothatha lokho kuzwa bese ekuphendukezela kungene kwenye into. Kodwa inqobo uma sihlala eBhayibhelini khona-ke sikahle niyabo sihamba kahle nentando yenkosi. Futhi ngakho ngikholwa ukuthi uRosella ekugcineni uyojikela ezinkundleni zezimishini ndawo-ndawo ngoba iMelika ayilifuni ivangeli. Niyakwazi lokho, singavele nje sikuvume lokho lo abantu baka-Anglo-Saxon uphelile yilokho kuphela. Akusekho vangeli iMelika eyolemukela. Oh, uthola okumbalwa ukusabalala ngasikhathi kodwa njengevangeli nje seledlule futhi awusakwazi ngisho nokushumayela kubo, awusakwazi nokukhuluma nabo abaye kukholwa lutho. Niyabo banemibono yabo nje yamakhanda alikhuni futhi isethiwe. Futhi izinto ezilandelayo zalesi sizwe ngokwahlulelwa izoba nakho futhi kungaba ngokucindezeleka, kungaba ngebhumu le-athomu, kungaba ngenhlupheko enkulu, isifo noma okuthize kodwa isimi ngomumo kuyeza. Izinkulungwane eziphinde kazinkulungwane ziyowa. Sedlulile izolo umfowethu Zebel nami nomfowethu uthi singena sivela ezansi eKentucky lapho ekade sikhona izinsuku ezintathu futhi sedlula ngasesikhungweni sokwakha izindlu. Umfowethu Zebel wathi akukho, ngiyakhohlwa cishe impela abasekho labo bantu kuleso sikhungo esiyangisho noma kuliphi ibandla. Ubungababuza ngakho, awu sinethelevishini yethu sikuthola kanjalo ukududuzeka niyabo. Leso yisimo sasemelika niyabo. Sinethelevishini, sineningi imali, sinezimoto ezinhle, sinamakhaya amahle. Yini siyidingayo ngenkosi na? Asikudingi lokho, yileso isimilo. Mayelana nenkolo kuphela nensindiso esinayo nothando iphakathi kwabantu abamesaba ngempela uNkulunkulu. Niyazi iBhayibheli lasho ukuthi lokho kwakuza kwenzeka. Ehhe, nina abafundi beBhayibheli nginizwile nimpompoloza. Amen. Nani bashumayeli emumva lapho lokho kunjalo. Uthando lwaluzoba kude kakhulu ngezinsuku zokugcina. Uthando kuphela olwaluzosala lwaluzoba phakathi kwabakhethwa lwabantu bakaNkulunkulu. Ubaba wayezimelana nomama, nomama amelane nobaba, nabantwana bamelane nabazali, nabehlukene bamelane bodwa. Nothando kuphela olwaluzosala lwaluzoba nje yilabo abakhethwa, abakhethiweyo nje. Igama abakhethwa lapho livela egameni abakhethiweyo, abantu bakaNkulunkulu abakhethiweyo. Futhi ngenkathi uRosella engicaphunela indaba endlwaneni esikhashaneni esedlule, bengicabanga nje ukuthi ngalobo busuku washo into ethize eyenzeka. nokuthi lokho kwasho kanjani kusukela phansi empilweni yakhe ngenkathi nje wayevele abe ngodakwa uphuzo abakwazanga lutho nenhlangano esiza abehlula uphuzo i-Alcohols Anonymous odokotela abane sebedelile ngaye ayikho into eyayingenziwa futhi kanjani kusukela ngawo lowo mzuzwana kukhona okwenzekile manje akasiwo lawo mehlo okudakwa uphuzo ungethandekayo intombi enhle eneminyaka engamashumi amathathu nantathu kudala futhi wayedlula cishe amashumi amabili ukuthi nje uNkulunkulu wamenzela kanjani akwenzayo nokuthi ubukeka ehluke kanjani futhi kodwa ngathi Rosella ngaphambi kokusekelwa kwezwe uNkulunkulu wawumisela lowo mzuzwana yebo mnumzane niyabo kunjalo futhi ngenkathi uBilly Paul omdadlana emumva lapho ekhona wayephusha ekhipha amakadi omkhuleko kubantu ngalowo busuku wayazi kancane kanjani ni ukuthi wayelinika bani ikhadi lomkhuleko akumangalisi Rosella na
Amen The Lord bless you Rosella
Amen inkosi kubusise Rosella ngineqiniso ukuthi sizokwenza lokho ufuna ibandla ukuba likhuleke ukuthi uNkulunkulu uzomhola lokho ngokuthi alandele isandla sakhe esingaguqukiyo oh lokho kuhle kakhulu ngibe nesiphakamiso esesabekayo sibekwe phambi kwami kulokhu kusa simayelana nomunye osozigidigidi eziphindaphindwe zaphindaphindwa ofuna ukukhiqiza lapha eLouisville eKentucky futhi angakhele itabernakele lamadola ayizigidi ezinhlanu kodwa into ethize phansi enhlizweni yami yathi yima awusuye umelusi niyabo ngakho manje ke amadola ayizigidi ezinhlanu emali ezingafaneleka manje ukudingeka ukuya kuhulumeni ukukhokhela ugologo nezinto ezinjalo kodwa ufuna ukuyibeka etabernakele lenkosi kodwa ngathemba ukuthi iya kwenye inceke kaNkulunkulu ezonenye inkonzo kuNkulunkulu kodwa lawo ngamadola ayizigidi ezinhlanu ezifanelekile manje cabangani ngalokho ngaba yitabernakele elinjani nje lelo uyabona ukuthi lokho kubukeka kuhlobiseke kanjani Rosella na kodwa kunento ethize phansi lapha esho okwehlukile niyabo into ethize phansi lapha Singena kuleli elincane itabernakele lidala ninabafokazi awu lena bekungaba indawo enobuhle obukhangayo lapha ekhoneni anikuqondi lokho ukuthi abantu befuna ukwakha le ndawo futhi bayenze kodwa yilendlela esilithanda ngayo niyabo yilendlela esilithanda ngayo izihlalo ezindala esasihlezi kuzo lapho kwakuyi izihlalo ezindala zaseqaleni zasetabernakele lapha zedlula kuzamcolo futhi zantanta iBhayibheli lami lilele livulekile kanjalo epulpiti laze layobhajwa kusilingi lase libuya lehla nezwi kulo mina inkosi ngikutshalile ngiyakukunisela imini nobusuku ufuna abanye bakuhlwithe esandleni sami ukuthi sagwedla kanjani sinqamula phezu kwalo ngesikejana isikefu lapha futhi lehla labuya ngqo izihlalo zibuyela ngqo endaweni yazo okwadingeka bakwenze nje kuphela kwakungukulikoroba futhi kubeke niyabo ngakho leli ileyo ndlela nje esilithanda ngayo lapho okungabantu abejwayelekile indawo ejwayelekile nenkosi emangalisayo amen manje namhlanje sinokunye siqala nje ukungena kukhilimo niyazi emva kokuba ubisi lonke selukhishiwe futhi sekungukhilimo nje futhi khumbulani kuthatha ubisi ukuveza ukhilimo niyazi ukhilimo ungokuqukethwe kobisi ngakho gade sikwe sokuqala esesibili futhi sesiphetha kwesesithathu futhi siqala esahlukweni sesine sencwadi yamaHebheru enkazimulo futhi izimfundiso zalencwadi besingahlala nayo okwevesi elilodwa izinyanga ezintathu futhi nje sikhombise ukuthi lonke iBhayibheli libopheka kuwo onke amavesi eBhayibhelini Senake nacabanga ngalokho na akukhona lenye ivesi ongabeka umuntu wakho kulo kodwa lokho ngomusa nosizo lwamoya ongcwele ukuthi singabophela uGenesis esambulweni kuyo ngqo Asikho esinye isiqephu sencwadi efundwayo ebhalwe noma api engenza lokho futhi ngokwezibalo nangokomumo womhlaba ngandlela zonke ayikho incwadi eBhayibhelini ebhalwe njengeBhayibheli akukho incwadi ezweni ngiqonde ukusho njalo ebhalwe njengeBhayibheli akukho lutho Ukwakheka kweBhayibheli kuvumelana ngokupheleleyo nje ngisho lezahluko nokhefana nayo yonke into kuphelele ayikho enye incwadi ubungeke wafunda isahluko kuyo ungazange wabuye waphambana naso kodwa akukho nokukodwa okuphambana kulo lonke iBhayibheli Futhi lalotshwa ngabaningi abaningi abantu abaningi namakhulu 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 eminyaka ngokwehlukana bengazi nesisodwa isiqephu omunye waliloba lapha nomunye waliloba lapha nomunye waliloba ngapha ngenkathi lonke libunjwa lihlanganiswa lenza iBhayibheli likaNkulunkulu futhi ayikho nayinye ephikisana nenye futhi cha akukho zibalo komumo womhlaba noma yini enye iBhayibheli yonke into umoya yonke into ihambisana ngokuphelele ndawonye lokho kungesikho okuphefumulelwe angazi yini obuzo ibiza ngokuphefumulelwa na ngijabula kakhulu ngelibusisiweyo iBhayibheli elidala Abanye babo bathi uyiKatolika na iProtestani na ngathi angisuye owanoma yiliphi ngikholwa iBhayibheli kunjalo ngikholwa iBhayibheli futhi ngiyajabula ukuthi sisenayo inkululeko ukulishumayela kulesi sizwe oh liyamangalisa Manje sizotadisha kulo futhi manje sizophenya encwadini yamaHebheru futhi siqale ngesahluko sesithathu futhi sishiye evesini leshumi nanhlanu futhi manje nonke ngibone omunye ecaphela esikashaneni esedlule ngenkathi ngicosha izibuko zami zokufunda akusekho ukuthi amehlo ami mabi kodwa sengedlule eminyakeni engamashumi amane obudala Ngingakufunda khona lapha ngokwejwayelekile nje kodwa ngingakufunda kangcono ngezibuko futhi bangenzela iphaya lezibuko zokufunda engifuna ukuzisebenzisa ngoba ngingafunda kangcono futhi ngisheshe kakhulu futhi yilokho engazitholela khona Manje kuqala sifuna isendlalelo esincane ngoba kungenzeka kube khona izihambi ezithize phakathi kwethu ezingayicushi ingcenye yokuqala yencwadi yamaHebheru Ngabe unguNkosikazi Cox othezi khona lapha egcineni na awu ngijabula ngempela ukumbona ngaphambi nje kokuba ngiqale njengobufakazi emseni kaNkuluNkulu nango owesifazane owayenomdlavuza udlubuso bakhe busuka lowo ngumama kadadewethu Wood futhi ngangise Michigan no Jean no Leo nabo bethatha umqopha futhi endleleni sekuyiwa ekhaya unkosikazi wangibiza noma ngambiza wathi yani umkhulekweni masenya ngonkosikazi Cox umama kankosikazi uthi ngokuba umdlavuza udla ubuso bakhe buyasuka sewehle wangena eceleni leso futhi wehlela ethanjeni uqonde eceleni leso lakhe futhi nje uyasabalala omunye udokotela wenze okuthize okunye kuwo kwawenza nje waba mubi kakhulu futhi nje kwawusabalalisa wafaka olunye uhlobo lomuntu kuwo basebemletha evela ezansi eya eCampbellsville eKentucky wenyukela noma ngikholwa ukuthi eActon eKentucky wenyukela eLouisville ukuba elashwe futhi ngakho unkosikazi uthi oqala ukuze ngimbone ukuthi wayedabukile ngoba kusobala ngumama wakhe futhi impela wayezizwa edabukile kwangenwa ekamelweni futhi wakhulekelwa ngokuba nethemba ukuthi uNkulunkulu wathi uyophendula umkhuleko futhi izinsuku ezimbalwa wayesephumile futhi nango ehlezi manje ngomusa omangalisayo nje ukuthi umenzele kanjani ungasukuma angifuni ukukwenza umphakathi lapho wawakhelephi umdlavuza na eceleni lobuso niyabo lapha kulelo cala lobuso bakhe ezathi ngapha ethanjeni lakhe lesihlathi phezulu ngasesweni lakhe noNkulunkulu wamphilisa akamala ngalisi na Bangaki oyelapha ngesonto ledlule ukubona ukuthi inkosi yenzani ngombono na indoda ngokubili ikhubazekile futhi impumputhe ihlezi khona lapha esihlalweni esinamasondo Nento etize yangi tunuga ngenkathi leyo ndoda endala ihlezi lapha yathi mfowethu Branham ikholwa ukuthi kwakuyilo mfowethu khona lapha wathi yenzela unkosikazi wami okufanayo inonkosikazi lapha okhubazekile. Inhliziyo yami yavele yancibilika nje ngifisa benginganikela nganoma yini ezweni ebengingayinikela kodwa akulele emandleni ami kodwa kulele emandleni ami namandla akho ukukhulekela ukuthi uNkulunkulu uzokwenza. Inonkosikazi okhubazekile isandla esingasebenzi unyawo olungasebenzi kubukeka kanjalo nale ndoda yayimbi kabi kude kakhulu kunayo ngoba uyakwazi kuma futhi uyakwazi kuhamba kancane kodwa le ndoda yayingakwazi ngisho nokwenza lokho. Futhi ubuchopho umthambo umkhulu wokubalansa wawungasekho abakwamayo incwaba yabanye yase idelile ngaye nekatolika layithumela lapha udokotela oyikatolika nomfana walo ungumpristi waSt. Mindrad ezansi eJasper eIndiana kodwa lokho ngokubeka amatshe esisekelo saleyo mvuselelo equbukayo ezansi lapho. Futhi ngenkathi isukuma yathi kodwa angikwazi yabuka yathi yebo ngingakwenza yayicabanga ukuthi yayingezukubona niyazi yase ibheka phezulu futhi kwenzeka nje yaphakamisa ikhanda layo futhi lapho yayisikwazi ukuhamba nokubona yehla leso sikhala sezihlalo izihambela futhi babengama Presbyterian yayibandla lomthetho. Futhi khuluma nicabanga ukuthi iPentecostal nje noma abantu beholiness abangamemeza niyaphaphalaza bangenza okunye ukumemeza okufanayo ngempela uma bebona into enjengaleyo yenzeka begonana futhi bememeza. Yapho mangqo futhi yehla ngezitebhisi kuba isihlalo sayo esinamasondo ihamba nemizwa yokubhalansa ephuma ekhanda layo kucabangeni ihamba njengoba mina noma wena ungahamba. Oh uyamangalisa. Manje uPawulu wabhala incwadi yamaHebheru futhi kulokhu kubhalwa kwamaHebheru wayibhala futhi ngaphambi kokuba abhale lezi zincwadi siyathola manje siya leli iklasi lesikole sangesonto futhi ngizozama ukubhekisisa futhi ngingathathi isikhathi eside kakhulu futhi sizobeke sesiba nezinkonzo ukuba siziqhube kulobusuku inkosi Thanda.
In the book of
manje encwadini yamaHebheru nazo zonke ezinye izincwadi zokuthunyelwa zikaPawulu wayengubani uPawulu? WayengumHebheru oqina isifundiso esikhulu nothisha omkhulu weTestamente elidala futhi wayekade efundiswe ngenye yamadoda edlula onke osuku lwakhe. Umunye ungitshela ukuthi wayengubani igama lakhe uGamalieli. Umunye wothisha abakhulu kunabo bonke bosuku lwakhe noPawulu wayehlale ezinyaweni zikaGamalieli. Kukhona okuthize ngo lapho oya khona yiliphi ibandla oya kulo nokuthi yini uthisha akufundisa yona benikwazi lokho na khona kunokuthize kukho. Ngakho ke sifanele sifune okwedlula konke impela esingakuthola. Ngakho sithola okwedlula konke hayi ngoba kungokuzwana nomphakathi kanjalo njalo kodwa ukufundisa kwangempela kweBhayibheli. Bukani ngesinye isikhathi ngenkathi uIsrayeli wayephumele ehlane nezimpi zabo futhi babe nokuzungeza kwezinsuku ezisikhombisa base bephelelwa amanzi futhi base bezobhubha bathi oh ukuba bekunomprofeti eduzane. Nomunye wabo wathi sinaye ezansi lapho uElisha wathela amanzi ezandleni zika-Elija niyababona abahlangene naye na ngamanye amazwi nangu u-Elisha obe nokuzihlanganisa no-Elija izwi lenkosi linaye niyakuthola na wayekade efundiswe kahle wayesethi ulapha asehle sibuze kuye ngoba uthisha wakhe wayengu-Elija futhi unokufundisa kuka-Elija kuye. Niyabona ukuthi kwenza mehluko muni na impela sifuna ukufundiswa. Ngakho uPawulu wayenokufundisa kwaGamalieli nogamalieli wayeyilowo muntu omkhulu owenza ukukhetha eyisifundiso esikhulu uqobo lwakhe ukuthi ngenkathi konke lokhu ukuqhubeka kuqala kwebandla lasekuqaleni wathi asingazibeki izandla zethu phezu kwalokho bazalwane uma kungesikho kankulunkulu kuyachitheka noma kanjani kodwa uma kungokankulunkulu futhi silwa nakho sizozithola sesilwa nonkulunkulu niyabo wayekade enokunye ukufundisa okuhle upawulu wayekhule phansi kwale ndoda futhi yayazi ukuthi upawulu wayenguthisha omkhulu ngakho ngolunye usuku eqotho enhlizweni ehlupha ibandla ehla ukuyobabopha manje ake sithathe nje omunye umkhakha omncane kupawulu njengoba sithola isendlalelo sethu ngenkathi ujuda ewa ngesiphambeko ngothando lwemali nokuziqhenya kokuphila wawa emseni wayeseya endaweni yakhe nabafundi bathi kufanele kube yishumi nambili nebandla ngaso sonke isithunzi salo ukunikhombisa ukuthi yini ibandla ngaso sonke isithunzi salo nawo onke amandla alo lisalokhu lishota nezigidi zamamayela ngokwedlula konke kwalo impela bathi sifanele sibheke omunye phakathi kwethu ozothatha indawo base bekhetha ngokwenza izinkatho uMathia ngiyakholwa noma uMathia ngikholwa ukuthi nguye futhi nanini lapho bemkhetha futhi bambeka nabayishumi nambili nabayishumi nanye okwenza ishumi nambili akenzanga nento eyodwa ingalezo sikhathi kuphela igama lakhe elake laphathwa ngaso emibhalweni lelo kwakuyibandla lenza ukukhetha kwalo manje bacabanga ungumnumzane ohloniphekile akungabazeki uyindoda eyisimangaliso uyisifundiso esikhulu ukhaliphile ufundile ungumuntu oyisimangaliso uzothatha indawo kaJuda futhi abe ngomunye wethu kodwa niyazi uNkulunkulu ngezinye izikhathi wenza okunye embonweni wethu okunye ngokukhetha okungubuwula obukhulu kunabo bonke manje uNkulunkulu ubone iJuda elinekhala elincane eliyihuku nje ligcwele ulaka ngakho konke nomlomo walo utshekele eceleni ngizokwehla ngibabophe bonke ngizobaphosa ejele ngizokwenza lokho kwakungukukhetha kukaNkulunkulu bonke abanye babo bathathe isifundiso esikhulu nosomaqhinga lokho ngokukhetha kwebandla niyabo anazi ukuthi ubani lowo ose altar anazi ukuthi ubani lowo enifakaza kuye ejele kumbe noma ngabe kukuphi kungahle kubukeke kungumshaya isibhakela izindlebe zakhe ziyethile amehlo akhe egcwele ijwabu futhi kodwa anazi ukuthi ubani lowo nenza inkatho yenu nje yilokho kuphela mnikeni izwi uNkulunkulu uthatha ukukhetha uNkulunkulu ukhetha leli Juda elincane elinolaka noma walikhetha njalo lisendleleni yalo ebheke ezansi ngizokwehla futhi ngibathole ngizobakhombisa ukuthi yini engayenza enjalo futhi uNkulunkulu wavela umshawo umlahla phansi uNkulunkulu wathi lokho ngokukhetha kwami khona lapho bekungeke lokho kwaba ngubula ebandleni na ngani uhluphi ibandla ungumuntu wenyama kodwa uNkulunkulu wayazi ukuthi yini eyayikwingaphakathi lendoda niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na ngakho uPaulu walesehlakalo bangaki okholwa ukuthi isehlakalo sifika ngokuphenduka na impela uma singenzekanga bengingakungabaza ukuphenduka ukuphenduka kuletha isehlakalo futhi ungeke wasenzela inkathi okunoma yini manje ngezinye izikhathi kungahle kube ngokumemeza ngezinye izikhathi kungahle kube ngokukhuluma ngezilimi ngezinye izikhathi kungahle kube ngokukhala izinyembezi ngezinye izikhathi kungahle kube ngokububula anazi ukuthi kuyini ngakho ningazami ukukwenzela inkathi ngoba nonke kufakazeleke ukuthi nisephutheni kukho nina ama-Methodist nani ama-Baptist nani ama-Nazareth nani ama-Pentecostal ngibone abantu nje bememeza ngokukhulu kumemeza abangakumemeza bese beba igolide emazinyweni akho bebengakwenza yebo mnumzane ngibabonile abantu bekhuluma ngezilimi njengokuthululela uphizi esikhunjeni senkomazi esomile futhi beqotho ekulungeni nokwayi opilombwayo ngakwelinye icala lomlomo futhi bakunqume umqala wakho uma bebengakwenza kunjalo ngakho lezo zinto akukho bufakazi ubonakalayo ongakufakazisa ngakho kuphela ngempilo umuntu ayiphilayo ngesithelo sabo niyakubazi. Ngakho lokho kubuNkulunkulu wenza ukukhetha uhlanganisa izinto ndawonye futhi yileyo ndlela okuyiyo. Ngakho uma impilo yakho iqhathaniseka nezithelo ezeBhayibheli unomqondo omuhle kakhudlwana. Uma umoya wakho ufakazelana nomoya wakhe ukuthi amadodana enu namadodakazi kaNkulunkulu ni noma ububi bulahliwe nayo yonke into isibe yintsha futhi uphila ngothando futhi unokuthula nomusa kanjalo njalo. Ususondele kakhudlwana embusweni ke ngoba ukuphila okukuwe kuveza lolo hlobo lokuphila yabo. Uma uthi oh haleluya ngakhuluma ngezilimi haleluya lokho akusho lutho, lokho akusho lokuncu kunokuthi ubungaphuma lapha wase udlala ishuni esigingceni noma ukuthize, lokho akusho nokukodwa. Noma wakhuluma ngezilimi noma wamemeza futhi wagijima wehla wenyuka esikhaleni sezihlalo futhi wakhala izinyembezi kwaze kwaba sengathi bucwece u-anyanisi, lokho akusho nokukodwa nokukodwa ngaphandle uma leyo mpilo yansuku zonke ikwesekela ngempela nje ihlala nalo. Manje uma wenza lezo zinto kuhlanganiswe naleyo mpilo, amen, ukuthi lokho kukahle, lokho kuhle, kodwa ungazenza lezo zinto ngaphandle kokuba nalokho kuphila. Ngakho manje ke akukho kumemeza, akukho nto enjalo engufakazi obubonakalayo. UJesu wathi ngesithelo sabo niyakubazi, nesithelo sikamoya asisikho ukukhuluma ngezilimi, leso akusiso isithelo sikamoya. Ukumemeza akusiso isithelo sikamoya, ukukhala izinyembezi akusiso isithelo sikamoya, kodwa uthando, ukujabula, ukuthula, ukubekezela, ubuvu, ububele, ukukholwa, ubumnene, ukuzithiba, lokho izithelo sikamoya. Niyabo, zilokho-ke izithelo sikamoya. Kulungile. Manje isizathu sokuba sibenze lezi zinto, bayathanda ukwenza izinhlangano, niyabo, awu sizoba nakho, akabusisi uNkulunkulu wonke ukholwa ngendlela esenza ngayo, sizohamba ngale ndlela, wonke ukholwa njengoba senza, sizohamba ngale ndlela, kodwa uNkulunkulu ufuna bonke bahambe ngale ndlela, bakhuphuke ngqo. Manje uPawulu emva kokuba ebena lesi sehlakalo waseke ecabanga ukuthi leso kwakuyisehlakalo esasiyisimangaliso. Manje kanjani asitaphune leso sehlakalo kancanyana? UPawulu wayesendleleni yakhe ebheke eDamaseko ukuyobopha abanye abantu ezansi lapho, ngoba ivangeli lalisabalale ezansi lapho, ivangeli lisho izindaba ezinhle futhi ngakho zisabalele ezansi lapho, nabantu abaningi wayesukuma begcwele uthando nokujabula futhi bethanda iNkosi uJesu futhi lalisabalale ezansi ngaleyo ndlela. Ngakho uPawulu wathola izincwadi amaletha ezivela kumphristi omkhulu wathi ngizokwehla futhi ngizobabopha bonke. Ngakho wazithathela abaphelekezeli abancane babalindi, abalindi bethempeli, amabutho, wahamba wehla njalo ngumgwaqo. Ngenkathi besamasha behla ngomgwaqo naye nje ekwazi konke ayezokwenza. Khona manjalo kwenzeka into ethize, khona manjalo kwaba khona ukukhanya okukhulu phambi kwakhe, ukukhanya okukhulu. Manje kwakhanya njengelanga, leyo into exakile ukuba yenzeke. Ukukhanya kwakhanya ngangokuthi wavele nje amehlo akhe aphuma cishe impela, wayesewela emhlabathini futhi ulele phansi emhlabathini, wayesebheka phezulu. Awukhona mhlawumbe amadoda ayishumi noma ayishumi nenhlanu enayo? Abikhona enye yalawo madoda eyabona lokho kukhanya na? Qhaba umnumzane, uPawulu wakubona, kwakungakhethelwe lawo madoda ukuba akubone. Ngakho abanye abantu bangabona izinto lapho abanye bengaziboni, niyabo. Ngakho uPawulu wakubona lokho kukhanya ngakuthi kwaze ngisho kwamphuphuthekisa. Wayengaboni izinsuku eziningana, kwakuyinto ekhona ngempela kuye. Futhi wayengaboni eziningana kamuva ngenkathi ebhala izincwadi yamaletha, amehlo akhe ayemhlupha kabi kakhulu kulokho. Waze waloba ngamagama amakhulukazi wathi, lokhu nginilobele ngamagama amakhulu. Wayebona kanzima. Wayesejele futhi wacela iNkosi ukuba imphilise kukho futhi wabuza kuyo kathathu, kodwa yathini iNkosi na? Umusa wami wanele, Pawulu. Paulo wathi khona ngiyakubonga ngobuthakathaka bami ngoba wathi funa ngiphakanyiswe ngaphezu kobukhulu besambulo nganikwa isithunywa sika David iVenyamin esangimukulayo wayebangcono isikhashana bese ephinde ihamba ukumukula kusho ukuvunguvunguza njengomkhumbi olwandle niyazi amagagasi ayawumukula niyabo ukuvunguvunguza futhi wayebangcono bese eba nakho futhi bese ebangcono abe nakho futhi wathi Nkosi yini indaba awukususi lokhu kimi na wathi umusa wami wenele Paulu kubekela phambili nje kwakugcina wathi manje ukuba ngangiphelele nje nayo yonke into iphelele wathi wonake uma ngikhubekile oh bengiyothola ukukhukhumala bese ngithi yabo akukho okungalungile kimi Inkosi iyanginakekela mfowethu haleluya konake uthola ukulunga kokuzakhela uNkulunkulu dingeka akunike into ethize encane kanye ngesikhathi ethi nje ukukwenza mnene kancane niyazi kunjalo ukuthi ukukwenza uqonde ukuthi ungubasi oh akamangalisi naye yebo mnumzane nje inkazimulo ngakho yena uPaulo manje ke nje emva kokuba nalesi sehlakalo esikhulu manje kuba lo bekungaba ngomunye umuntu namhlanje bebezothi oh akabuza ithi uNkulunkulu haleluya mfana inkosi ingenzele ukuthize udumo kuNkulunkulu kodwa hayi uPaulo wayesifundise esikhulu seBhayibheli leso sehlakalo sifanele sivumelane nezwi kaNkulunkulu yebo mnumzane uma ngakho konke singahokekile eBhayibhelini hayi nje ukubuka ngapha uthi oh yebo nakho ukhona lapha akabusisi uNkulunkulu mina leya kusiyo indlela uNkulunkulu alinikeza ngayo ufanele kube iBhayibheli lonke konke kwalo isizathu unga abaphika inkolo basebenzisa ileli iBhayibheli kube izinkundla zabo kuba baphikisane ngalo kodwa bayothatha umbhalo omncane lapha baphendukele ngapha bese bethola omunye omncane ngapha bazame ukuyenza ihlangano ndawonye futhi izindaba ezimbili ezihlukene ngakho konke ngakho ufanele wenze umbhalo uqhathaniseke nombhalo njengoba uIsaya washo isahluko semashumi nesishiyagalombili kufanele kube umudwa phezu komudwa umudwa phezu komudwa lapha ingcosana lapho ingcosana bambisisa kulokho okulungileyo niyabona nanto indlela elifika ngayo umudwa phezu komudwa phezu komudwa izwi phezu kwezwi umbhalo phezu kombhalo ufanele wonke uhlanganiswe ndawonye. Ingakho ngiyacabanga kulezi zifundo njengoba sinazo manje yinto enkulu ebandleni ngoba kubaletha endaweni ukuthi yonke imibhalo ibophana ndawonye nesehlakalo sethu sifanele sibophane nalowo mbhalo oh nakho uma kungenzi khona ke kunephutha nokuthi ngihamba kanjani iminyaka ngingazi ukuthi kwakuyini lokho kukhanya okwashaya uPaulu kwamlahla phansi ngenkathi izwe elingaphandle emibhalo abantu abashumayeli bazama ukungitshela lokho ngokukaDevon. Ngani uzoba ngumbhuli uyoba ngokhonza imimoya yabangasekho ungazi lulazi ngalokho Bhili kukhona okungalungile ngalokho ungakwenzi lokho mfana lokho akulungile lo nguDevon awumfana uyoba isangoma esivamile uyoba ngokhonza imimoya yabangasekho uma wenza lokho oh konke lokho ngokaDevon lokho akulungile kodwa ngenkathi mangingafuni ukushumayela lokho kodwa njengasendleleni ezansi eya eDamaseko uPaulu wayengafuni ukukushumayela waze wathola ukuthi ngabe kwakuqinisile noma cha ngakho wehlela eArabia iminyaka emithathu futhi utadisha umbhalo ngenkathi ephuma wathi manje uzamazamiseni nikukhiphe kimi wayazi ukuthi wayefanele abhekane nabafarisi wayefanele abhekane nabasadusi wayefanele abhekane nezwe labezizwe futhi kanjalo noPaulu leli iBhayibheli lilotshiwe lencwadi yamaHebheru ilotshelwe leyo nhloso uzamazamisa lawo maHebheru nokuthatha lelo testamente elidala bese likukhombisa ngapha etestamenteni elisha lona nguNkulunkulu wathi nakho kubo bonke abaprofeti nazo zonke izinto starts off back there to begin kusuka emuva lapho ekuqaleni sahluko sokuqala esibe naso ngokuba uNkulunkulu endule emuva lengi izikhathi zakudala ngezindlela eziningi wakhuluma kobaba ngabaprofeti Wawuleta kanjalo ke unkulunkulu umlayezo wakhe wahlolwa ngeUrimi Thumimi kodwa ngalomuhla ukhulume kithi ngendodana yakhe uKristu Jesu wahlolwa ngeBhayibheli lakhe nakho lapho khona ngakho lezi zehlakalo izwe elithi oh awokwengqondo ngani akukho umuntu ngenkathi leyo ngelosi ibonakala lokho kukhanya ezansi lapha emfuleni ngenkathi ngishumayela imvuselelo yami yokuqala lapha ekhoneni sababhatiza bonke labo bantu ngiyakholwa mfowethu uFreeman ungahle kuba wawuse angazi noma wawulapha ngaleyo nkathi noma cha bangaki owayelapha ngenkathi ukukhanya kubonakala emfuleni na ngabe ukhona owabantu abadala lapha na yebo abanye babo ngenkathi kuphansi lapha emfuleni futhi bathi kwakungokukhohliseka kwamehlo nje abaningi bethu wayemi bekubuka futhi nakho kwehla kwase kuthi ke iminyaka kamuva uNkulunkulu wakufakazisa ngese lomshini wekamera kuyiqiniso awu ngabe inganekwane ethize na ngabe into ekhaba omnumzane sikuthathe khona lapha eBhayibhelini futhi inikhombisa inkosi uJesu ofanayo wenza into efanayo kwenza kwakhe kuyafana amandla akhe ayafana bukani ngesonto ledlule lapha ngaleya ngilele empedeni wami ngingakaze ngiyibone indoda empilweni yami ngiyaphuma ngase ngithi kunendoda ethabernakele futhi impunga inekhanda elimnyama isiba mpunga iyipupute futhi ayikwazi ukuhamba isesihlalweni esinamasondo indoda enekhanda elimnyama ithumele phezulu udokotela uDr. Ackerman indoda enekhanda elimnyama indoda eyikatolika yathumela indoda yahlala khona lapho no isho kanje inkosi yasukuma yaphuma isibona nakho konke yini yakwenza na nansi ingelosi efanayo yona leyo eyashaya uPawulu yamlahla phansi esendeleni ezansi eDamaseko iphile ebandleni layo nabantu bayo namhlanje umbhalo uthathaniseka nomphalo yileyo ndlela okufanele kube yiyo oh sinabasivivi siyangena kulokho emva kwesikhashana oh sinento ejulile phambi kwethu uma nje singangena kuyo namhlanje nakulobusuku manje kuqala nje ukungena emanzini amaningi ajulile lapho niyazi ngenkathi ngisengumfanyana ngangivame ukuba nesiziba esincane phandle emva kwendawo futhi ngangiphumela lapho futhi sonke thina abantwanyana abancane sasingena sinqunu sibancane cishe sinesithupha eminyaka eyisikhombisa obudala futhi amanzi ajule cishe kangako aye ngengaphezu kwalapho okuzibhixa khona izingulube futhi nganginebhokisi lensipho lapho ngangikhombisa ukuthi ngiyakwazi ukutshuza ngibambe ikhala lami bese ngihlubhuza ngihamba kanjalo nesiswana sami sasishaya odakeni niyazi futhi nje lwalubhiza yonke indawo ngatshela ubabayi wami ukuthi ngiyakwazi ukubhukuda wangithatha wangibuyisela lapho ngolunye usuku wathi ngifuna ukukubona ubhukuda ngaqhumela lapho niyazi ngawo undula izingubo zami ihlashanyana lezintethe ngase ngigijimela phansi ngashaya amanzi ngangikade ngihlubhuza udaka lubhiza yonke indawo nobaba wayehlezi phezu komsele wokudonsa amanzi emgwaqeni wahlala lapho wayesengibhekisisa imizuzu embala wathi phuma kuleyo mbobo yamanzi bese uzigeza umzimba bese uye ekhaya niyabo awu lokho kuthi nje akube ngendlela abanye bethu esizibiza ngamaKristu sizihuqodakeni kunjalo inqobo nje uma ugcinise okuyange ngiyiMethodist ngiyiPentecostal ngiyiPresbyterian nginobufakazi obubonakalayo nginawo uzihuqa odakeni Ngoliso nganginomalume wami ngangilokho ngimtshela wayethi akabe neshumi nanhlanu iminyaka eyishumi nesithupha obudala sasisemfuleni ngathi malume lakhe ngiyakwazi ukubhukuda futhi ngangihlezi kwingemuva lesikebhe niyazi ngizizwa ngikahle futhi ngiphephile wavele wathatha isigwedo nje wayesengifuqela ngaphandle emanzini athi awabe ngamafita ayishumi kwakwehlukile ngaleyo nkathi konke kukubhuza ukumemeza owake wakuzwa empilweni yakho ngolunye usuku ofuqa ngalo kungcono wazi lapho omi khona yebo mnumzane uma umazi kungcono umazi ngempela kunjalo kodwa manje sizongena emanzini ajulile amanzi ajulile lapho okuzokwenza khona uminze uma ungesuye okahle umKristu okhuluphalisiweyo Kaphelani izwi uPawulu kuqala wakuthola lokho wabuye lethathemete elidala wayesethola lokho wasibona leso sehlakalo sakhe uqobo manje bekuyini leyo engishaya ngilahla phansi na? Kwakungukukhanya, ukukhanya okukhulu kumi lapho, kukhanya njengelanga kumi phambi kobuso bakhe.
He said, Saul, Saul, why persecutest thou me?
What is Saul, Saul, ngihluphelani na? Wathi Nkosi ungubani engimhluphayo na? Wathi nginguJesu. Bengicabanga ukuthi waye yengumuntu waye nesandla esinesibazi abasho ukuthi ubonakala emihlanganweni manje nezibazi zezipikili ezandleni zakhe nekhanda lakhe qhabo qhabo hayi lo mzimba hayi kulowo mzimba niyabo manje usengukukhanya uSaul ngenkathi elapha emhlabeni wathi ngivela kuNkulunkulu ngibuyela kuNkulunkulu wayengelose yahola abantwana bakwaIsrayeli kulokhu kukhanya bedabula ehlane wabuyela kulokho kukhanya okufanayo noPawulo wakubona eTestamenteni elidala wathi nguJesu ingelosi yesivumelwano wase eba inyama ukusihlenga akathethanga isimo sezingelosi siyathola ezahlukweni zangaphambili sitadisha akazange athathe imvelo yezingelosi kodwa kwakuyinzalo kaAbrahama ukuze aziwe ukuba abantu bakwazi ukubona uNkulunkulu amen. Manje uthi ngiyobuyela kulokho futhi ngenkathi uPawulu ebona lokho wathi impela lowo kwakunguye lowo kwakunguye. UPetru wayenesehlakalo ngobunye ubusuku ngenkathi ekhuleka. Lokho kukhanya okufanayo kungena endlini kwavula iminyango phambi kwakhe waphumela emgwaqeni noPetru wayecabanga ukuthi wayephupha wayegcotshwe kakhulu akazange ukuthi kwenzekeni wathi ngabe ngivele ngavuka nje na kodwa ngiphandle lapha emgwaqeni. Wayesehlela endlini kaJohane Marko nentombazanyana yavula umnyango elinye inenekazi elincane lapho lalikade lisemhlanganweni womkhuleko ukhona owayengongotha emnyango wavula umnyango. Oyathi nangu uPetru khona manje enimkhulekela ukuba aphume etilongweni inkosi isimkhululile oh bathi qhubeka. Oh Nkosi mkhulule ngani athi uma eminyanga engongotha uPetru wayelokhu nje egonqa ngingeniseni oh lathi nguPetru lezo zinsuku basenakho insinjana edonswayo isivadlwana lapha uyasiphakamisa usihlehlise bese ubuka phandle niyabo ngaphambi kokuba uvumele isimenyo sakho singene ufanele wazi ukuthi ubani ongongotha eminyango wakho sizathu babe nabaphangi uma uvule umnyango babe ngakubulala. Ngakho bavula umnyango athi nguPetru bathi usefile leyo ingelosi yakhe emi lapho niyabo usevele ungena emzimbeni wakhe ukhazimulisiweyo niyazi lowo mzimba moya. Ngiyakhumbula ukuthi sakuthatha kanjani idayimane elikhulu ukuthi lalikubonisa kanjani ukukhanya ukuthi kwabuyela kanjani lapho na lelo dokodo lelidokodo lasemhlabeni lidilizwa sinalo eselivele lilindile. Futhi ngabecabanga ukuthi uPetru wayesevele sefile lo mzimba omdala wasoqathakile futhi babezowumbela ezinsukweni ezimbalwa wayengene engelosini yakhe noma kweyakhe iglory hayi umzimba okhazimulisiweyo kodwa emzimbeni moya wakhe umzimba osuvele olungisiwe. Ubungekwazi ukukuchawula awunazandla zokuchawula kanjalo kodwa usemfanekisweni womuntu uyehle futhi wawungongotha eminyango. Lati kwabo nguPetru umi lapho wavula umnyango wayesengena nango wayelapho manje uPetru wayekade ekhululwe yilokhu ukukhanya. Manje indlela efanayo ukuthi leyo yakuqala lo Paulu ebandleni laseqaleni ukubonile lokho kukhanya kwaNkulunkulu okwakhaya kuPaulu into efanayo yehlile. Manje abantu bangasho noma yini lokho akukwenzi kube ngokuyikho kodwa uma uNkulunkulu efakazisa noma yini umsebenzi wakho uyakufakazisa khona ke ikamera iyakufakazisa. Nawa yonke into esinkosi eyenzile ibingokoqobo yafakazelwa ngokungena siphosiso ukuthi kunguNkulunkulu ngemibhalo ngokwenza kwakho ngesehlakalo kodwa ngeke balalele. Bukani lapha kuyetabenakele manje khumbulani niyakwazi lokhu asihaheli izixoxoku asinandawo yokuzibeka empeleni. Kodwa bukani umhlangano walolu hlobo lapho esasiza sizohlangana ndawonye senzela lokho bekufanele kuhehe iFall Cities kodwa bafile bafuqobo banamehlo kodwa baboni Wena uti wena ngani mfowethu Branham bangeye kudokotela futhi abalungise amehlo abona angeke alulungisa lolo hlobo lokubona. UJesu wathi kuba beningazi mina beniyakulwazi usuku lwami wathi nina abafarisi abayizimpumputhe niyakwazi ukubona ubuso bezibhakabhaka kodwa izibonakalise zesikhathi anikwazi ukuzibona. Ngabe lokho kwenza ikhanda lakho na? Lalela, bukani, izibonakaliso esiphila kuzo phakathi lapha manje akusiko nje okunye mina qobo lwami ngingumuntu nje angisuye ngisho nomshumayeli ukukhuluma ngaye anginamfundo izwe elikubiza ngomshumayeli. Futhi nje singabantu abampofu bukani nje sikuyo bukani amahlala bishopi kulokhu kusa kodwa bukani lapho uNkulunkulu ekhona nansi into wayenjalo noMowabi ebilapho kuba bonke ubukhazikhazi bakhe nobuhle bakhe kodwa kwakukhona uIsrayeli emathendeni kodwa wayekuphi uNkulunkulu na? Kwakunesigejane sabakhimbiki abangcwele abancane ezansi lapho senza yonke into lapho eyayikhona eyayingalungile kodwa uBhalamu umbhishobhi wabo wehluleka ukubona lelo dwala elishayiwe leyo nyoka yethusi leyo nsika yomlilo amehlo akhe laliphuphuthekile akakwazanga ukuyibona wathi bayacabangela nje lokho kodwa wayelapho.
Oh, he's here.
Akabusisa uNkulunkulu. Oh, ulapha. uNkulunkulu ulapha. Futhi wenza into efanayo ayenzile. Futhi uzoyenza. Sikazanisa umbhalo nombhalo. uNkulunkulu akakaze azipendele enye into ethize enkulu emhlabeni. Kodwa ubehlala njalo akaphakathi kwabajwayelekile nabantu abathobile. Futhi nangu ulapha kulokhu kusa. Enza into efanayo umbhalo uyakuqinisekisa ikamera iyakuqinisekisa manje lokho isizathu ngibhekisele kuleso sithombe akungoba ngilapho ngisoni nje esisindiswe ngumusa njengoba ninjalo kodwa engizama ukukusho ngokuthi ngubukhona bakhe obunathi leyo into enkulu awu uma angenza uElisha ongaphakathi uma wawungenakho ukukholwa ukuba ukukholwe bekungeke kwakusiza lutho weza kwabakhe uqobo abakhe uqobo abamemukelanga ngingalezo sizathu lapha edolobheni namhlanje ngani bengingaqala imvuselelo lapha kwenye indlu enkulu noma okuthize beningeke nithole abantu abaningi ukuba bakukholwe bangeke nje bangekwenzi usuku lwabo seliphelile. Lesi sifundo esifanayo kulokhu kusa eAfrika mhlawumbe ibingaveza izinkulungwane ezishumi okungenani imiphefumulo ezinkulungwane ezishumi kuKristu noma kungahle kube nesoni esisodwa esihlezi lapha kulokhu kusa noma okuthize umhlubuki othize iningi labo liyakanywa nje likanywe lize nje liphele yilokho kuphela. Kodwa esizama ukukusho ngokuthi umbhalo ukhethaniseka nombhalo manje akunandaba ukuthi sehlakalo sikhulu kangakanani ngaphandle uma siqhathaniseka nombhalo siphutha. Iulimi thumimi akuyandaba ukuthi umprofeti wayelunge kangakanani uma ekhulumile nalezo zinkanyiso azangabaneka kwiulimi thumimi kwakuyiphutha. Ukuthi iphupho lalibukeke lilihle kanjani uma lingabanekanga kwiulimi thumimi kwakuyiphutha. Ngenkathi lobo buPristi sebuphelile uNkulunkulu waphakamisa iBhayibheli lakhe. UPaul wathi uma ingelosi evele ezulwini ibingafika kwabaseGalatiya bokuqala lesishiyagalombili futhi ishumayele elinye ivangeli kunalelo eselivele lishunyeliwe kini mayibe ngeqalekisiweyo. Ingelosi evele ezulwini yasho kuJohane umambuli okwabe kunguNkulunkulu uqobo lwakhe mina Jesu ngithumile ingelosi yami ukuqinisekisa noma ukubonisa lezi zinto. Wathi uma noma imuphi umuntu eyokwenezela izwi elilodwa kuyo noma asose izwi elilodwa kuyo nayo yosuswa encwadini yokuphila ngaye yiyo le iBhayibheli. Ngakho ke lezi zehlakalo nalezi zinto esinazo ukuba zenzeke lapha uma kwakungaqinisekiswanga izwi likaNkulunkulu bekungaba iphutha. Angikhathali ukuthi bekungenzekani bekungaba iphutha ngakho kungokombhalo iqiniso uqobo. Oh, ngijabula kakhulu ngilunga lomzimba kaKristu omkhulu. Manje asambeni manje siyeza sehlela esifundweni manje siphethele ngapha lapho khona athi lokhu sihaqiwe manje ngiyaxolisa lokho bengicaphuna isahluko seshumi nambili kade ngisifunda kodwa angikasitatishi nge umfowethu Norman ehlezi ekhaya lami enhla lapho futhi uyazi ukuthi bengisanda kungena nje izolo nabafowethu bayazi ezathi lapho bengisanda kungena nje isikhathi kuphela engifanele ngifunde umbhalo phansi bengihlezi khona lapha emizuzwini embalwa edlule kunjalo ngingawutatishi ngilinda nje umoya ongcwele ukuba uwunikeze njengoba ukufuna uyazi ukuthi umuntu ukuphi ozoba nawo ngakho uma nginento esenginayo emqondweni wami engizoyisho khona-ke kuyiphutha kodwa uma nje ngithethela yena akwenze uzowuthatha uqondise ngo endaweni lapho ongowakhona nabo ningacabangi ukuthi niyothini ngokuba akusini okhulumayo nguyihlo ohlala kini wenza ukukhuluma.
Now, the last chapter.
Manje isahluko sokugcina isahluko saphambilini. Sizwe lokhu ukuthi thina siyakuphunyuka kanjani uma sideresela lokhu ukusindiswa okungaka owashunyayelwa kuqala kithi inkosi uJesu naye nalabo abamzwayo na izinto ezifanayo uJesu azenza ukubonisa lezo zinto ezifanayo njengokwenzeka lapha ingelesi efanayo kaNkulunkulu imisebenzi efanayo ubufakazi obufanayo kubonakalayo yonke into efanayo yonke into ngokuhambisana ivangeli elifanayo elihambisana kahle nezwi. Uma lokho kwafundiswa inkosi yethu kwaseke kuqiniswa ngabafundi bakhe esikezwile uPawulo engofanayo siyakuphunywa kanjani uma sidebesela ukusindiswa okungaka na? Manje uPawulo wayesho lokho ezethamelini zakhe ezingamaHebheru manje babengenazo iziqopha mazwi zamatheyipi namhlanje njengoba sinazo lapha kodwa babenababhali owayehlezi lapho beliqopha phansi lapho nje uPawulo ekushumayela futhi yilokho eliyikho khona lapha silithola ngeziqopha mazwi zamatheyipu nalamatheyipu aya emhlabeni wonke niyabo ukubonisa ukuthi liqiniso inkolo yethu ayikho ezeni lingukuvuka uqobo kukaJesu Kristu into efanayo manje asifanele silidebesele manje ungahambi nje usuke ebandleni namhlanje futhi uthi awu ngithe nje ukujabulela ukwehlela lapho ngiyakuthanda ukucula nabantu banobungani ngakulelo bandla elidadlana. Ningakwenzi lokho mfowethu inhliziyo yakho mayibe yilangabi uthi lapha kufanele kube khona engikwenzayo ngalokhu ngifanele ngiphume futhi ngibone ukuthi ngingamthola yini umuntu osindiswayo futhi ungaphumi uthi akabusisi uNkulunkulu uma ungaphenduki uzobhubha qhabo singelela kukho ngobumnene hlakaniphani njengenyoka ningabi nangozi njengejuba niyabo yileyo ndlela yokuhamba. Sondela kumuntu uma efuye izinkukhu ukukhuluma ngezinkukhu kuye isikhashana niyabo bese kuthi ke into yokuqala uyazi uzokhuluma ngenkosi uma engumlimi ukukhuluma ngeplazi lakhe uma ethengisa izimoto ukukhuluma ngezimoto zakhe isikhashana waze wanezimoto ezinhle kanjalo niyabo uze ubambe umoya uma ubaba ethi manje sekuyisikhathi sokusondela kuye mayelana nomphefumulo wakhe ungakusombulula uyabo. Leyo imoto enhle uyazi ezokuthutha namhlanje seziphenduke zankulu izizwe sezisondezwe kanjani ndawonye namadolobha ezizwe zakithi sezisondelene ndawonye abangani nomama sebengavakashelana uyazi kuyinto enhle kakhulu ukuba nezimoto njengoba uzithengisa yebo mnumzane impela kuyiyo uyazi ephafuza isigazo sakhe kumbe noma ngabe kuyini ya zona izimoto ezinhle. Sebake wacabanga ukuthi abantu bakudala babeyocabangani uma babebone into efana naleyo na ube ulokhu uqhubeka kanjalo nje uyazi emva kwesikhashana uthi yebo ya impela kunjalo uyazi enye into okuyenzayo kuletha njengoba sinakho njengasemvuselelweni abantu bangeza bencamula ezweni masinya beze emvuselelweni niyabo uvula indlela ngaso sonke isikhathi uyazi uma uzwa into ethize ivimba indlela yima khona lapho woza ngapha njengoba dokotela wathi Phandle Phoenix wathi kusigcwalise umlomo wami ngamazwi amahle bese ke ungigula uma sengisho okwenele niyabo ya ungigula uma sengisho okwenele manje qaphelani manje sizoqala esahlukweni seshumi nanhlanu noma ivesi leshumi nanhlanu lisahluko sesithathu ngokusondela manje uma kuthiwa namuhla uma nilizwa izwi lakhe ningazenzi lukhuni izinhliziyo zenu njengasekucunuleni manje bhekisisani upawulu ekhuluma lapha manje kuthiwa namuhla emva kwesikhathi eside kangaka sizongena kukho emva kwesikhashana ukuthi namuhla isikhathi eside kangaka kungena esahlukweni esilandelayo emva kwesikhathi eside kangaka kuthiwa namuhla umani lizo izwi lakhe ningazenzi lukhoni izinhliziyo zenu njengasosukwini lwasekucunuleni ngenkathi becunula uNkulunkulu manje asifunde ivesi elilandelayo pho ke yibaphi abezwayo bacunula manje ukhuluma ngani na ivangeli akusibo bonke abaphuma eGibhete ngoMose yibaphi ke anengwa yibo iminyaka engamashumi amane na kwakungesibo abonayo abazidumbu zabo zawa ehlane na ake sibe lapha umzuzu ukucunula ngenkathi becunula manje wenzani uNkulunkulu na manje uPawulu uzama ukukhuluma yini eyabahola yabakhipha eGibhete na ngabe kwakunguMose na gabo uMose wayeyithuluzi eliyinyama manje sinesendlalelo lapha sifuna ukuqondiswa manje uma sishaya le ndawana lapha emizuzwini embalwa nizokubona manje uNkulunkulu wayena abantwana bakhe benokuphumula okungazinzile babe sezantsi eGibhete babephumile endaweni yabo efanele babengekho ezweni labo lendabuko babengabafokazi nezihambi noNkulunkulu wayezobakhipha kuleyo ndawo eyenzelwe indlu eGibhete benyukele ezweni lendabuko Umfanekiso namhlanje asizinzile lapha akuthathi isikhathe eside abafana abancane abazandla zikhuluphele bedlala izimabula amantombazana amancane nonodoli edlala into yokuqala uyazi usunezinwele ezimpunga futhi senimbimbi
There's something wrong here this is not home We're in the wrong place
Ukhona ungalungile lapha akusilo ikhaleli sisendaweni engafanele ingakho sithi sizihambi nabafokazi ukhona kwenzekile inenekazi elincane lithe kulokhu kusa ekamelweni mayelana nokuthi abantu balihle kanjani ngesinye isikhathi ngathi kodwa tathe othandekayo awusuye walabo bantu singabantu abehlukile Intombazane yami encane yathi babayi amantombazane athize thize enza izinto ezithize thize azenzayo ngathi kodwa wabuka sithandwa ayena lama record ka Elvis Presley ngathi ngingewafuna endlini yami
She said but daddy they're nice little girls I said they may be
Yathi kodwa babayi amantombazane amahle ngathi angaba njalo anginalutho engingalusho olimele nalokho Kodwa kunento eyodwa sehlukile hayi njengokuthi sifuna ukwehluka kodwa umoya phakathi kwethu uphumile kulokho ningaba kwelinye izwe uma ngiyongela eAfrika angikwazi ukwejwayela izindlela zabo zokuphila abagqoka izingubo banqono futhi bacosha into ebolile enezimpethu kuyo bayayidla noma kanjani akwenzi mehluko niyabo Na lokho kwahlukile niyazi ngesi isikhathi sonke sasinjengalokho kodwa impucuko isilethe futhi yasenza sehluka futhi ukuphenduka ukuphinde kabili lokho ngesikiti
We don't want the rotten things of the world no more
Ah, sizazi funi izinto ezibolile zezwe. UKristu usenze sabe ngamaKristu njengoba impucuko isenze sahlanzeka. Futhi kaphelani akusikho lokho kuphela. Kodwa sizisho ukuthi sizi hambi nabafazi asisiba bezwe. Manje ke awufuni ukuzihlanganisa ngalutho nezwe. Lezo zinto yedlule. Manje uIsrayeli wayesezansi eGibhithe, babengesiwo amaGibhithe. AmaGibhithe kwakuyihlazo kumGibhithe ukubeka izandla zakhe phezu kwemvu. NabakwaIsrayeli babengabelusi bezimvu, futhi kufanele ukuthi kwamthola kanjani uMose emva kwakho konke okudumazayo ngokuba umGibhithe, abafuyi bezinkomo. Ngiqaphelile ukuthi uFaro wayetheni kuJosefa kanjalo njalo na? Kuyisinengiso wathi abantu bakini bangabelusi bezimvu, futhi ngisho nomGibhithe wayengabekisho izandla zakhe phezu komelusi wezimvu. Wayengabantu abehlukile. Futhi leyo ndlela okuyiyo ngomKristu namhlanje, uma ezelwe ngokusha kungcolile kuye ukuba ahlanganise lapho abantu bephuza khona futhi bexoxa amahlaya angcolile nabesifazane benqunu nawo wonke kungukungcola.
No, blessed be the Lord, we are pilgrims here.
Oh, I was in the house. Sizi, hambi lapha. Sabafazi lapha. Moyo uphendukile futhi sibheke umuzi lapho abesifazane bengazigqoki khona izikhindi. Sibheke umuzi lapho bengenawo amahotela otshwala. Sibheke umuzi lapho kutala khona ukuluka. Ngakho sizi, hambi. Ngakho uNkulunkulu wehla ngesikhulu esithungo somlilo njengendingilizi yokukhanya, kwashubeka kwehlela esihlahleni futhi uqala kuzembula kuMose kuqala. UMose wathi, niyazi ukuthi saba kanjani nesifundo ngobunye obusuku ukuthi ubaba kanjani. Ngenkathi uJesu elapha emhlabeni wathi, awu, engakabikho uMose, ngikhona. Lokho kunguJesu esihlahleni esivuthayo etikani yomlilo. NguJesu namhlanje ofanayo. Futhi wazembula ngenxa yomlilo, noMose wathola isehlakalo. Wehlele eGibhithe ushumayela ivangeli, izindaba ezinhle nezibonakaliso nezimangaliso zamlandela. Ngiyakuthola na into efanayo namhlanje. Akusikho lapho kuphela, kodwa la umoya eBheru aphuma ahamba ekukhanyeni, ayeholwa itshe yomlilo efanayo. NeBhayibheli lasho ukuthi ungamningi uNkulunkulu. Bekisisani lokhu, ake ngikufunde. Kusathiwa namuhla, uma nilizwa izwi lakhe, ningazenzi lukhuni inhliziyo zenu. Izwi lakhe likhuluma enhliziyweni yakho, njengasekucunuleni ngenkathi bemcunula. Lalelani, pho-ke yibaphi abezwayo bacunula? Angaki oziyo ukuthi abakwa-Israyeli bamcunula uNkulunkulu ngokungakholwa kwabo na? Bakhononda ngokuphelele ba uNkulunkulu wahamba wehlela ngqo lapho, futhi ngenkathi bethola konke into yokuqala bangena enkathazweni. Nansi lensika yomlilo yayingaphezu kwabo, angazi noma bonke bayibona noma cha. Okungenani, uMose wayibona futhi yayingaphezu kwabo, futhi bayibhekisisa. Futhi ngenkathi behla uthi uma bengayibonanga, angazi noma ngabe bayibona noma cha, yahamba phambi kwabo. IBhayibheli lathi yayilapho, lathi inkanyezi yahamba phambi kwezazi. Akukho muntu owayibona, kodwa izazi yahamba ngaphezu kwazo zonke izinto ezisezulwini. Zazigcina isikhathi ngezinkanyezi, akekho wayibonayo kodwa izazi. Kwakungokwazo ukuba ziyibone, nezazi kwaba yizo inkanyezi eyayithunyelwe kuzo. Nensika yomlilo yathunyelwa kuMose, noMose wayethunywe kubantwana baka-Israyeli, futhi babefanele balandele uMose. Babekwazi ukubona uMose, noMose wabona ukukhanya. Baya lapho-ke, futhi lapho bephuma bafika olwandle olubomvu, futhi babengakaze bazibone zonke lezo zibonakaliso zezimangaliso nezinto zenzeka ngenkathi besalokhu besezansi ezweni elidala laseGibhithe. Kodwa ngenkathi bephuma lapho ohambweni lwabo nje bephendukile futhi bakhishwa. Kodwa-ke into yokuqala, niyazi bangene enkathazweni. UNkulunkulu uyathanda ukukulethe ungene enkathazweni, uyathanda ukubeka inkathazo phansi ukubona ukuthi uzokwenze njani ngayo. Ngakho wavele wamisa nse ulwandle olubovu. Nento yokuqala, niyazi, wabamashisa, baphuma baqonda kule ndawo wayesethuma uFaro emva kwabo. Niyabona ukuthi uNkulunkulu uthanda kanjani ukukwenza na. Uyathanda ukuveza obala amandla akhe nothando. UnguNkulunkulu futhi nje uyathanda ukukhombisa ukuthi ungubani. Amen. Nenkathazo yakho ingukuthi namhlanje abantu bathi, oh, lezo zinsuku sezedlule qhabo. UNkulunkulu angaziveza kanjani obala uma ufundiswa into enjengaleyo na? Kodwa uNkulunkulu uyathanda ukuzibonakalisa. Nakho kufika abantwana bakwaIsrayeli behamba ekukhanyeni, uMose ehamba phambi kwabo, babelapho, wozani yilena indlela, uNkulunkulu uyabiza, siyaphuma siya ezweni elitshenjisiweyo. Oh haleluya, nakho lapho bonke ababekhona bememeza futhi begcuma futhi benesikhathi esimnandi, niyazi nento yokuqala, niyazi babuke emuva bese bathi, oh yini lolo thuli na? Omunye wabo wakhwela egqumeni wathi, oh maye maye impi kaFaro.
God said, "What
are
you so scared about?"
Ngengakwenza ezansi lapho na? Nikhathazwa yini kangaka na? Yini ningithukuthelise na? Nikati befika ezansi lapho umoto waphuma wayesenxusa uNkulunkulu. UNkulunkulu wavele wavula ulwandle olubomvu base behamba bewela wavalela isitha phakathi. Ileyo ndlela uNkulunkulu akwenza ngayo. Ningesabi, ningaxhuxhumi konke, ningaxakeki, nicunule uNkulunkulu. Manje kwenzani na? Buya sengathi, awu, sasinesivivinyo esikhulu esisodwa. Akabuze ukuthi uNkulunkulu siwelile kukho. Angeke sisaba nakho. Sisendleleni yethu ebheke ezweni elithenjisiweyo futhi wabahola wabakhiphela ngqo ogwadule lapho okungekho manzi khona. Ningathini nje? UNkulunkulu nabakhe nabakhe abangcwelisiweyo abantu abangcwele wabahola wabakhiphela ngqo kulesi sicupho wayesebakhipha-ke kuleso sicupho wayesebahola ebakhipha ngqo lapha lapho okungekho manzi khona kanti wayengabathatha ngenye indlela lapho okwakunamanzi khona. Ngani wayengenza umfula nje ngokuhamba njalo ngendlela yokuba wayefuna. Wayengahlakaza zonke izintaba ngenjabulo zitshaza amanzi amafidi angamashumi amahlanu emoyeni ukuba wayefuna. Impela wayengakwenza kodwa ukuba wayenze lokho kwakuyobalula kakhulu. Oh hey, alibusisa igama leNkosi. Kungani uNkulunkulu avumela lokhu kwenzeke emfowethu Branham na? Kwaba ngani ukuba uNkulunkulu? UNkulunkulu wenza lokho miyeke kanjalo. Qhubeka nje lokho umsebenzi kaNkulunkulu, izinyathelo zabalungileyo ziqiniswa yiNkosi. Yebo mnumzane, kwenza umehluko muni na? Ngalahlekelwa yiyo yonke imali imfowethu Branham, hawu, akabusisa uNkulunkulu noma kanjani. Oh, ngenza lokhu kwase kwenzeka lokhu, isiphepho saphephula indlu yami, akabusisa uNkulunkulu noma kanjani. INkosi yapha, iNkosi thathile, alibusisa igama leNkosi. Qhubeka nje uya phambili, konke kuyinkazimulo kukaNkulunkulu. UNkulunkulu uyazi ukuthi wenzani. Abanye bedlule emanzini, abanye bedlule kuza mcolo, abanye bedlule sivivinyweni esijulile, kodwa bonke bedlule ekhazini. Ileyo ndlela asihola ngayo kunjalo. Oh hey, ngizwa nje ukuthi angime bese ngimemeza. Ileyo ndlela ahola ngayo abantwana bakhe abathandekayo. Oh, ungazizwa nje manje angisuye usiyazi wezengqondo, kodwa ningawuzwa nje lowo moya othandekayo manje uhlamba phezulu kwendlu na, ukuba ke amehlo ethu abengavuleka manje nje bese sibuka ukuthi kumi ini ngasemaceleni alezi zindonga phansi phezulu kulezi zikhala zezihlalo na. Oh elisha ngobunye okuse ngenkathi lo mfana wayekuphutheke impela nje ngakho konke wathi buka ama siliya ezansi lapho wathi, kodwa baningi abanathi, wathi angiboni muntu, wathi Nkosi vula lawo mehlo omfana. Wakalaza lo mprofeti omdala macala onke lokho, izintaba zazinomlilo namahashi omlilo nezinqola zomlilo, wanelisekake wathi sizovele siphume nje bese siwashanga kumpumputhe. Ayenokubona kwawo kuphelele nje njengoba ayekade elokho enjalo, kodwa ayephuphuthekile kuye. Wathi nonke nifuna elija na? Athi yebo mnumzane, wozani ngizonikhombisa lapho ekhona. Nalo kwakunguye ewahola. Ayengakwazi. Ilandela okungayo mhlawumbe uKristu lapho ngokwalo lapha wenza izinto ezifanayo abelokhu ezenza njalo, nezo liphuphuthekile kuwo abawazi. angazi ngalokho umelusi wami oh bantu abangumqegeqege abampofu niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na baphuphuthekile kuwo abawazi uNkulunkulu uyahola manje bayenyuka bedabula ehlane lesono babungekho manzi lapho uNkulunkulu wayenakho konke nje uhlinzekiwe oh futhi bathola isichibi samanzi bathi yiwe lawa futhi abawanambithanga ngisho oh ayemabi kabi Hey mabi ukwedlula isibabule esingama percent ayikhulu niyabo njengamakanda abolile nje niyazi oh hey mabi kabi aye ngu poison manje libizwa ngehlane lesondo isundu eliningana limila lapho nomthombo lapho lawo masundu emila khona Kona be umose wathi ninga uNkulunkulu wathi kungani be bangikunuleleyani na awu uma ngenza lokho emungwa lapho ngeke yini ngenza into ethize ngalesi simo na uma awukhiphe elungweni elokugula elilodwa ayukhiphe kwelinye na wawukhiphe enkathazweni eyodwa ayukhiphe kwenye na
Bless God if he got me out of sin, he
can
take
me out of sin. He's got me out of sin. He's got me out of sin. He's got me Wathi uma ngaphala ulwandle libovu ngemuva futhi ngamenzisa lawo makhiphithe ngingenze into ethize ngalamanzi na ngithi kuthelisenani ngani na oh ukungakholwa kwenu ningicunulela ukuba ngithukuthele ngenxa yokungakholwa manje igama lapha liyasetshenziswa isono sacunula senza isizathu sokuba bakwenze abakholwanga abazange baphume futhi bangene ekugembuleni manje nezinto ezinjalo abazange behle benyuka nomkamunye umuntu futhi baphuma futhi bakhuluma amanga lokho kwakungesikho ababekwenza kodwa lokho akusiso isono okokuqala nje Ukuhlala ngokuphinga akusizisono ukubhema ukupilomba ukuphuza ukugembula ukuqalekisa ukuthuka kanjalo njalo lokho akusiso isono lokho imiphumela yokungakholwa wenza lokho ngoba ungongakholwayo uma uyikholwa awukwenzi lokho Ningalesa sizathu uJesu athi ozo amazwi ami akholwe ngongithumileyo unokuphila okungena phakade hayi othi uyakholwa kodwa okholwa ngempela nakho lokho kususa bonke ubufakazi bakho obuyisiboniso sokuqala niyabo manje nakho lapho khona hayi ukuthi ozo amazwi ami bese ememeza hayi ukuthi ozo amazwi ami futhi akhulume ngezilimi hayi ukuthi ozo amazwi ami futhi elegazi esandleni sakhe noma ebusweni bakhe kumbe noma ayikuphi okunye lokho akusikho ozo amazwi amakhoyo ongithumileyo unokuphila okuphakade futhi angasoze aye ekwehlulelweni kodwa wedlule ekufeni wangena ekuphileni yini isono na ukungakholwa into ethize encane ingavuka esikhundleni sokuqonda ngqo embhalweni futhi uthole ukuthi ukinisile yini noma cha oh wena uthi ngicha ngiyabo lapho kubeka ngizokubeka nje ngiyipresbyterian njengoba ngiyiyo niyabo kubeka uphuphuthekile futhi ugcina uNkulunkulu Uma uNkulunkulu enza noma yini ubheke isizwe kuba sidumele kodwa esikhundleni salokho uyazi awu angazi ngalokho niyabo ubheke abantu ukuba bayithole uma ukhathalele ngokwenele hlala phansi nombhalo dlula kuwo futhi uhlole emumva naphambili bese ubona ukuthi wenzeka yini uma ubikezelwe ukuthi ufezeke kanjalo njalo khona ke uzowuthola amen manje qaphela ni Gusa namuhla uma nilizwa izwi lami ningazenze lukhona izinhliziyo zenu njengase ucunuleni ngenkathi uNkulunkulu ecunulwa yibo yabo Koga ibaphi abezwayo bezwa ivangeli uMose lishumayelayo bacunula akusibo bonke abaphuma eGibhithe ngoMose Bangaki waziyo ukuthi bangaki abantu owasindiswa kulezo sikhejane sasekuqaleni esiphumayo na bangaki na babili kunjalo bangaki owazi amagama abo na kunjalo uKalebi noJoshua ababili kuphela ezigidini ezimbili nento
But he
Lalelani lokhu kodwa iverse leshumi nesikhombisa manje Ibaphi ke anengwa yibo iminyaka engamashumi amane ngenxa yokungakholwa kwakungesibo abonayo abakholwanga
Thatha isichazamazwi bese uthola ukuthi usho ukuthini ukuthi sono. Thatha isichazamazwi seBhayibheli ngokungakholwa. Ukungakholwa kuyisono. Ongakholwa uselahliwe vele. UJohane ongcwele wesine niyabo uselahliwe vele. Abazidumbu zabo zawehlane na. Nibaphi afunga kubo ngokuthi abaye kungene ekuphumuleni kwakhe. Ungakholwa kwenu. Oh, angisazi ngafinyelela kanjani esahlukweni sami. Kodwa bukani, yile indaba ngalesi sizwe namhlanje. Izibonakaliso nezimanga uhambe kwaya kuso sonke lesi sizwe. Bezani na, belokhu beqhubeka belifulathela. Wayesethi, ngiyakufunga ukuthi angiyi kubavumela bangene ezweni abaqala ukuya kulo. Yini indaba ngalamabandla amakhulu namhlanje na? Ukungakholwa kwawo. Kukula uNkulunkulu. Hallelujah. Angambusela uAbraham abantwana kulawa matshe. Wazama ukubanika ivangeli basebenzenza likhulu izinhliziyo zabo. Bazenzela inkoloze basebenza amahlelo amancane futhi sikholwa yilokhu futhi lutho olunye futhi uNkulunkulu akakwenzanga akazange kungena. Aphi namhlanje la? Ahlezi kulayini oseceleni. Eli kaNkulunkulu elincane iqembu elithembekile lihamba liqonda ngqo nezibonakaliso nezimanga ubafake emhlolweni yonke indodana eza kuNkulunkulu ifanele ukuqala izivinje futhi ihlolwe umntwana oqeqeshiwe into yokuqala encane yenzeka awumhlawumbe akukho lutho kukho empeleni umntwana wasihlahla futhi awusoyi umntwana kaNkulunkulu. Ngokuba umntwana kaNkulunkulu uyinzalo ka-Abrahama, obiza lezo zinto ezingekho ngokungathi zazikhona. UNkulunkulu washo njalo futhi nje alokhu eqhubekela phambili. Amen. Akunandaba ukuthi kuthini kumbe noma yini ehlukile, balokhu beqhubekela phambili noma kanjani. UNkulunkulu washo njalo. Iminyaka engamashumi amabili nanhlanu walindela leyo ngane. Akunandaba ukuthi kwakuphambene kanjani. Wayesezahlukanisa nalabo abangakholwayo. Amen. Ukuze akhole. Oh, hey, ngizizwa ngigcwala ukholo. Ucabangeni? Ufanele uzahlukanise nalowo mphetesho wezwe. Ah, lezo zinsuku zezimangaliso sebedlula. Ayikho into njengaleyo. Lobo ngobuhlali. Ngehlukanise. Bible lathi phumani phakathi kwabo futhi nahlukaniswe, isho inkosi futhi wanamukela. Kumangalisa kanjani ngokwamukela emva kokuba usuzahlukanisile? Niyakuba ngabantwana bami, ngiyakuba nguNkulunkulu wenu. Uzahlukanise, ungaboshelwa joweni linye nabangakholwayo. Kunjalo insizwa iganwa, iganwa intombazane ethize engakholwayo, noma intombi ethize iganwa umfana ongakholwayo. Ungakwenzi lokho. Angikhathali ukuthi ibukeka kanjani futhi noma ibukeka kanjani nokuthi lawo mehlo amakhulu enawo anjani. Onke oshabalala ngolunye lwalezi zinsuku, kodwa mfowethu umphefumulo wakho uyophila kuze kube phakade kuphela ukuthi wenzani. Ayisilo ikholwa langempela noma yena ikholwa langempela. Ungaboshelwa jukeni linye nalokho. Thetha entweni njalo iyokubangela inkathazo ezansi nomgwaqo. Manje elani ivesi leshumi nesikhombisa. Kodwa imuphi anengwa yibo iminyaka engamashumi amane na? Kwakungesibo abonayo abazidumbu zabo zawela ehlane na? Afunga kubo ngokuthi abayi kungena ekuphumuleni. Baqala ukuphuma kodwa basibonile isimangaliso, kodwa abazange bangene ezweni elithenjisiweyo. Isibalo esiqokiwe nje sababili sangena ezweni elithenjisiwe. Manje wenzani Paulu na? Ukhuluma kumaKristu manje. Ningavumeli leli vangeli elifanayo elashukayelwa emuva ngaleya ngezibonakaliso nezimanga nensika yomlilo yabahola. Uma lezi zinto zenzeka futhi ningaweli eceleni kwendlela ngokungakholwa ukuba niyongabaza ngokuba izidumbu zabo zawela ehlane. Manje siyangena ngokushesha manje. Bekisisani ngokusondela. Uma kungesibo abangaphilanga, siyabona ke ukuthi babengenakungena ngenxa yokungakholwa kwabo. Ukubiza ngesono kanye ukubiza ngokungakholwa ngokulandelayo, ungakholwa yisono, abangenanga ngenxa yokungakholwa kwabo. Bambonile umprofeti Mose, bakubonile akwenzile, bakubonile akusho, kwakuqinisile ngazo zonke isikhathi kuya eqinisweni ngqo. Lensika yomlilo yayibonakala phambi kwabo, bayibhekisisa, bayibonile. uPaulo ezama ukuthola kamuva wehlela lapha isehlakalo ayenaso niyabo ezama ukulanda ngesehlakalo wasifanekisa netestamente elidala wathi manje singena entweni entsha kulesi simiselo sesikhathi esisha ngoJesu Kristu. Izikhathi ezindala inkosi yabonakala kubo ngabaprofethi kodwa manje isingendodana yayo uJesu niyabo futhi uyangena ukufanekisa izehlakalo nokubakhombisa ukuthi kwakwenzekani zazi kanjani izibonakaliso nezimanga nayo yonke into nokuthi kulotshweni. Manje wathi abangenanga ngenxa yokungakholwa kwabo abakholwanga. Kodwa manje thina sigudlukela esimiselweni sesikhathi futhi ungayenzi lukhulu inhliziyo yakho ungenzi njengoba benza ngezinsuku zokucunula ngenkathi becunula uNkulunkulu bakwenza kanjani na hayi ngokuphila ngesimilo esibi ake ngikugaye lokhu kwehle kini. Wena uthi mfowethu Branham ngiyesontweni lokho kulungile angikaze ngiqambe amanga empilweni yami lokho kuhle angizange ngebe angizange ngikwenze lokhu lokho noma okunye lokho kuhle kakhulu lokho konke kuhle kodwa lokho kuseyilokho kungesiso isono isona kungenkathi uNkulunkulu ezikhombisa kombisa yena futhi wena ungakukholwa ungeke ukulalele. Oh wena uthi ibandla lami alifundisi lokho inqobo nje uma iBhayibheli ikufundisa noNkulunkulu ekufakazisa leyo nto ke manje bayisisana umzuzwana nje manje sizoqala manje entweni ejule ngempela ngempela manje faka unembeza wakho ephaketheni levest yakho uze uphumele phandle manje bhekisisani ngokusondela ngempela. Lapho ke masesabe ukuba kuthi kusekhona isithembiso ukungena kwakhe kwayo izabizwana zomuntu manje ini kungabikho noyedwa kini ubonakala esele emuva. Manje uPaulo zama ukubatshela esahlukweni sangaphambili mayelana nazo zonke lezi zinto kodwa manje uzama ukubatshela ukuthi kuyini. Oh, sinaso isikhathi na mhlawumbe kungcono silinde kuze kube kulobusuku isikhathi siyabaleka futhi sizobona inkonzo imkhuleko mhlawumbe kungcono sikubambe kulobusuku ngoba lokhu ngempela kugcwele izakhamzimba amavitamini okomoya nginokuningi engifanele ngikwenze futhi ngimatasatasa kule ntambama. Asi ngakho ke masesabe ukuba kuthi kusekhona isithembiso manje ngabe babanaso yini isithembiso sezwe elithenjisiweyo ezathe Gibhithe na futhi ngenkathi uNkulunkulu wehla ukwenza isithembiso sibe yiso ngempela ngani uNkulunkulu watshela uAbrahama amakhulu ngamakhulu eminyaka ngaphambili ukuthi wayezosenza kwakungokombhalo. UJosefa wathi ningawathuthi amathambo ami lapha nize niye kulelozwe ethenjisiweyo futhi ningimbele enhla lapho nabo bonke obaba bami isizathu wayazi ukuthi ukuvuka kwakuza ngenkathi uJesu evuka kwabafileyo ngoba wayazile ukuthi uJobe wayetheni. Niyabo ngamunye walabo baprofeti wayazi nje ukuthi omunye umprofeti wayetheni futhi wayazi ukuthi umoya wabo wawufana futhi babe bhekisisa. Oh mfowethu, oh lokho bekufanele usinyakazise sisuke esimweni sethu sokwezwa. Babe namehlo abo hayi ekutheni abantu babetheni kodwa ukuthi lawo prophet babetheni ngamunye wabo wayephikisisile. UAbraham wathi ngimbeleni khona lapho uJobe ambelwa khona wathi uSarah ngizothenga isiqephu somhlabathi sizombelwa khona lapha. UIsaka wayengumprofeti emva kwakayise wathi lalelani ningangimbeli kunoma yiphi enye indawo hayi ezansi lapha eGibhithe kodwa ningibuyisele ngqo ezweni elithenjisiweyo ningimbele khona lapha. UJakobe wafela ezansi ezweni elithenjisiweyo kodwa wathi endodaneni yakhe eyayengumprofeti wathi uyazi ngobunye obusuku ingelosi yangithinta ohlangothini sengiqhuge kusukela lapho woza ubeke isandla sami. Oh bakithi ndodana yami engumprofeti sengimdela futhi sengiyimpumputhe kodwa beka isandla sakho esingcwele ungumprofeti uqobo lwakho sibeka endaweni lapho ingelosi iyabeka khona isandla sayo bese ufunga uNkulunkulu wasezulwini ukuthi awuyikungimbela ezansi lapho. akabuziswe lapho ngiyasibona isangulo sezwi na ngani ingxenye yabo cishe amaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye ayengazi ukuthi wayekhuluma ngani kodwa yena wayazi ukuthi wayekhuluma ngani beka isandla zakho zomprofethi kule ndawo lapho ingelosi yabeka khona isandla sayo ngake ngaba ngenkulu indoda eqatha igwala elinamandla kodwa yangithinta futhi kusukela ngaleyo nkathi bengiyindoda ekugayo kodwa bengiyinkosana kusukela selokhu ngaguga selokhu kwasukela lapho ngashintsha indlela yami yokuhamba bengiyinkosana Yebo beka isandla sakho lapha funga uNkulunkulu wasezulwini ayikungimbela lapha ngani akekho oyazi ukuthi wayekhuluma ngani uJosepha wayazi wathi ngithathe ngiyusele ngale yabe bese ungimbela kulelozwe elithenjisiweyo kwakulapho ke impela ngenkathi uJosepha efa iminyaka kamuva wathi ningangimbeli ezansi lapha kodwa nibuke amathambo ami uma nedlula ngoba Wani yusuku niyaphuma lapha futhi uma zanihamba ithathe namathambo ami nako lapho khona izwa lisho abafuna ukukusho futhi benze abafuna ukuwenza alibuzise igama lenkosi ngigcine kuKristu uma ngibizwa nganoma yini uhlanya noma umgimbiko ongcwele wani yusuku yenza nalabo abakuKristu uNkulunkulu uyakubaletha kanye naye nxa esefika konke kuwo komoya iKristu elembuliwe lilele khona lapho futhi kuthatha umqondo kamoya ukulibamba phumula kulokho usuku lonke kucabangeni ngisho noma ningalitholi idina lenu kucabangeni futhi kulobusuku sizongena ekuphumuleni kwakhe okwashiywayo futhi sibone ukuthi lesi sithembiso siyini namhlanje yini lento namhlanje ukuthi uNkulunkulu akanaso yini eBhayibhelini futhi asifakazise sikhona lapha manje khona ke ngingumprofeti wamanga kunjalo impela kodwa silapha Kuyilokhu kuphumula na wathi manje mase sabe ukuba kuthi usekhona isithembiso kungena njengoba benza nje futhi sizofanele sibe isithembiso esifanayo kuzofanele kube ukuphumula okufanayo kuzofanele kube uNkulunkulu ofanayo kuzofanele kube isibonakaliso esifanayo kuzofanele kube yinto efanayo kodwa siphumule manje sini na kwangathi inkosi ingasipha sona kulowo busuku sisakhothamisa amakhanda ethu Kosi yakusisiweyo iphakade kuphela eliyokwembula izinto ezinkulu manje esihlephulelana zona ndawonye ncane ngabaningi abamiselwe ukulahlwa njengoba wena washo encwadini kaJudu ukuthi amadoda sendulo amiselwa ngaphambili ukuba sekulahlweni ayezothatha umusa kaNkulunkulu wethu futhi awuphendulele ube amanyala futhi abaningi namhlanje bashumayela ivangeli Umusa kaNkulunkulu bawuphendulele ecebweni lokwenza imali bene ibandla elikhulukazi neningi kusonto sikole bethatha umusa kaNkulunkulu futhi bewuphendulela ube amanyala nezwe liphuphuthekile futhi lihamba njenge zingulube eziphuphuthekile abaqondi Oh uNkulunkulu vula kithi ukuqonda makuthi ukuqonda kwethu kungabi njengabantwana balelizwe ngokuba wena washo ezwini lakho ukuthi abantwana balelizwe bahlakaniphile kunabantwana bokukhanya ekuqaleni kwakunjalo abantwana bakhayini abangongondongondo boso science baba ngabafundisi abakhulu baba ngabasebenzi bempahla Baya ekuqhubekeleni phambili bakholwa impela kodwa walahlwa futhi baminziswa ekwahlulelweni nezidumbu zabo zantanta emanzini nemiphefumulo yabo yayesogweni noJesu wahamba futhi wakhuluma kubo ngenkathi efa futhi wayesogweni futhi washumayela emiphefumulweni owawusemboshweni ongaphendukanga ekubekezeleni emihleni kaNowa kusho umbhalo NoNkulunkulu lapho ema emhlabeni wathi njengoba kwenzeka emihleni kaNowa uyakuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu kodwa siyaqaphela uhlangake lukaSethi amadoda athobile amadoda angempela kaNkulunkulu engazi kangako ngezinto zezwe enganaki ngezinto zezwe kodwa ayelahle konke okusindayo futhi ayekade ekholwe uNkulunkulu futhi aba ngabaprofeti namadoda amakhulu embusweni ngenkathi amanye elinye izwe lenkolo lawahleka lahlekisa ngawo kodwa ihora liyafika ngenkathi ozamcolo nokwahlulela kufika kwakunjalo ekufikeni kukaJesu Kristu ukuthi bahleka kanjani futhi bahlekisa ngaye ngesikhathi babe nezinkolo okungezabo namabandla abo amakhulu kodwa bahlekisa ngenkanyezi yokusa futhi bamhleka kodwa nokho bangena ekwahlulelweni futhi ngenkathi bebaleka futhi bayongena eJerusalema lapho badla abantwana babo uqobo ngenxa yendlala negazi labo lagijima layophumela emasangweni omgwaqo ngenkathi beshisa umuzi netempeli nemphefumulo yabo yahamba yangena esihogweni kosi nakho lapha esikhona futhi kokwesithathu lesi isikhathi sokuphila okuthathu inombolo yokukhanya futhi nakho lapha esikhona silungele uhlwitho ibandla liqhubeka izwe elikhulu lososayense amabandla namhlanje ahlezi agcwele amakholwa angabancikazi amashumi ezinkulungwane namagama awo esencwadini yebo izigidi futhi bahlala ivangeli futhi bayasho ukuthi abafundile abazi Ngawume lokho kunjalo Nkosi kodwa esishoda ngakho emfundweni wakwenza emseni ngokuthuma ingelosi yakho yokukhanya ngokubonakalisa amandla ayo iqinisa amazwi kulabo abampofu nabangakwazi ukufunda nokubhala njengathi kodwa siyakuthanda ngalokhu ngoba umusa kaNkuluNkulu okwenzile futhi siyazi ukuthi sazalo futhi sithandeki inhlobo singabangathandeki kakhulu kodwa wena ngomusa wena lesandla sakho esinomusa futhi uvule amehlo ethu njengoba uJesu asikhulekela njengoba uElijah enzela uGehazi lapho ebuka ukuba abone macala onke kuye futhi namuhla amehlo ethu avulekile futhi sibona izinto zikaNkuluNkulu futhi siyazi ukuthi sihamba esikhatheni sokuphela lapho izinsuku zabantu bezizwe sezithi aziphele futhi uzothathela abantu igama lakhe masibandakanywe lapho Nkosi sinxusa ngokuzithoba sikhulekela ukuthi uzokwenza sibosise busisa lezi zithameli ezincane kulokhu kusa zenziwe izo zonke izinhlobo ezehlukene zezinkolo nezinkolelo kodwa bayazilahla namhlanje uNkulunkulu futhi kwangathi bangabuka ngqo ngase Calvary bathi uNkulunkulu ngibumbe futhi ungenze ngifanane uprofeti wathi wehlela endlini yomumbi ukuze ephule futhi aphinde abunjwe sibumbe futhi usenze ngendlela uNkulunkulu azoba ngayo nathi Ngokunandaba noma sizodingeka sibenga ngumatha waphansi endlini yenkosi ngiqoka ukuba mudomethe kunokuhlala emathendeni nababi futhi siphe khona inkosi sibusise nje manje futhi nje sigcine sithubekile makuthi izinhliziyo zethu sivulwe izingqondo zethu zicacile ezintweni zikaNkuluNkulu ngokuba sikucela egameni likaKristu Amakhanda ethu ekhotheme angazi noma ngabe ukhona yini ongafuna ukukhunjulwa ngezi lomkhuleko ngokusindiswa kumphefumulo wakho na ungasiphakamisa isandla sakho futhi isoni nje na uNkulunkulu akubusise mfo osemncane ukhona umunye futhi na uNkulunkulu akubusise emumva lapho unomzana uNkulunkulu akubusise nenekazi ukukhona omunye futhi othanda ukukhunjulwa emkhulekweni njengamanje ngomphefumulo wakho na uNkulunkulu akubusise mnumzane isandla sakho siphakame futhi uNkulunkulu akubusise nawe lapha kuyamangalisa angaba khona omunye ngaphambi kokuvala nje na ngiyezwa ukuthi angaba khona uNkulunkulu akubusise emumva lapho mnumzane kwingemumva Akanisho manje bukani kukhona engifuna ukunibuza khona angifuni cabange hlobo ngoba lelithabenakele elincane angifuni nicabange ukuthi ingoba yilaba bantu futhi uNkulunkulu nesawu ungacabangi ukuthi ingenxa yokuthi leyo ngelosi yenkosi eyaba nesithombe sayo sithetshulwe nami futhi nento yalokho ukwenza lokho uNkulunkulu uma ngizwe ngaleyo ndlela khona ke mfowethu ngidinga ukuba sealtare esikhundleni sokubuza nina kodwa kuphela ngisho lokhu kuphela ngombhalo ukuthi nizobona ukuthi leli yiqiniso. Uma ngilishilo futhi yilokho kuphela obekukhona kukho, ngaqhubeka njenganoma imuphi omunye umshumayeli noma enye into ethize noma imuphi omunye awu. Khona-ke bekungehluka, kodwa nibona into uNkulunkulu ubuya ngqo macala onke futhi afakazise ukuthi kuyiqiniso. Niyabo, yilokho okulenza libe yilo ngempela nguNkulunkulu elifakazisa. Bese kuthi-ke akusikho lokho kuphela, kodwa izwi lakhe lithi uyokwenza lapha uyakwenza. Manje uma ungekho ngokufanele, inhliziyo yakho ingalungisene noNkulunkulu, ungaphakamisa nje isandla sakho na uthi ngikhulekele kulungile khona lapho okhona. Lithe izandla eziyisishiyagalombili noma eziyishumi siphakamile befuna isahawu ngomphefumulo wabo. Ngisakhothamisa amakhanda enu manje, khulekani. Kumbula nguwe ofanele uphenduke. Mina ngicelela wena kuphela ukuthi uNkulunkulu uzoba nesihawu. Kodwa lelo yi-altare uNkulunkulu ukulethe endaweni engqondweni yakho. Lelo yi-altare siyakholelwa ekuyeni e-altare impela, kodwa lokho aku kulungile. Kodwa i-altare lakho langempela yilapho uNkulunkulu ehlangane nawe khona, futhi uhlangane nawe khona impela lapho uhlezi khona. Lelo yi-altare lakho. Manje thana uNkulunkulu yiba nesihawu kimi isoni, futhi kusukela kulolu suku kuqhubeke. Uma uzongisiza ngizokuphilela, ngizokukhonza. Angikhathali ukuthi ubani uthini, ngithatha isinyathelo sokuphuma kulokhu ukusa. Ngikhuleka khona lapha, futhi wena susa lo moya omdala ochwensayo kimi, susa lolulaka kimi. Ngiyazi ngingeziphathe kanjalo, futhi ngibe ngolungisene noNkulunkulu. Futhi nginenzondo enhliziyweni yami, nginomona, nginenhliziyo embi, nginalokhu lokho kukhiphe. Nkulunkulu, angifuni ukuba njalo. Ngenze ngibe nomoya omnandi, futhi ngithobe, futhi ngibe mnene. Ngenze ngibe nobubele, ngenze ngibe ngumuntu onjalo ukuze ngizuzele abanye kuwe. Mangikwenzele ukuthize ukukhombisa ukuthokozela empilweni yami. Lowo ngumkhuleko owukhulekayo manje, sisakhuleka ndawonye. Baba wasezulwini, bangabakho bayizithelo zomlayezo kulokhu kusa. Baphakamise isandla sabo, ikhona into ebenze benza lokho. Bona bayishaya indiva imithetho yamandla adonsela phansi. Ngenkathi bephakamisa izandla zabo, bekukhona umoya kubo owenze isinqumo. Baphakamise izandla zabo ukuthi bemukele umdali owabenzayo. Manje Baba wasezulwini, ngikhulekela ukuthi uzobabusisa futhi ubaphe ukuphila okuphakade. Khona manje ayikho into ebengingayenza. Ngibabize bazungeze i-altare, ngibafake egameleni elengeziwe. Ngenza wonke umsebenzi kuthatha wena ukuwenza, Nkosi. Akukho esingakwenza okwedlula ukushumayela izwi. Wena wathi ukukholwa kuvela ngokuzwa, ngokuzwa izwi likaNkulunkulu. Manje selishumayelile izwi, futhi baziphakamisile izandla zabo ukuthi balikholiwe. Manje baphe ukuphila okunguna phakade, ngoba wayethembisa ukuthi wawuzokwenza. Uma bebeqothwe ekuphakamiseni izandla zabo, bazophuma kule ndlu kulokhu kusa onomoya omnandi omnene. UmKristu ozithobile ngoba wakwethembisa. Namazwi akho angehluleke. Ngicela egameni likaJesu Kristu, amen.
Now I am watching, waiting and longing for that bright city John saw coming there.
Manje ngiyabhekisisa, ngilindile futhi ngiyalangazelela lo muzi okhazimulayo uJohane ubona wehle. Lo muzi okhazimulayo khonzani manje, umuzi omhlophe okwamaphalele, inendlu enkulu ihaphu nomkhwele. Manje ngiyabhekisisa, ngilinda futhi ngilangazelela lo muzi okhazimulayo uJohane awubona wehle.
Now I am watching, waiting and longing
Don't you just love him? The message is over now.
Animthandi nje na umlayezo sewedlule manje lokhu ngokukhonza asize ebandleni kuba nje sizomlayezo sizela ukukhonza mkhohle nje umuntu oseduze kwakho khonza yena nje.
Oh how beautiful, how wonderful.
Oh kuhle kanjani, kumangalisa kanjani. Mtshele nje ngokwakho, awudingi ukuba umtshele ngokuphakamisa izwi. Mtshele nje enhlizweni yakho, ngiyakuthanda Nkosi, ngithethelele isono sami. Oh he
city, I have a mansion, a heart, and a
umuzi omhlophe okwamaparela. Nginendlu enkulu ihapu nomchele. Manje ngiphikisisile, ngilindele futhi nginakazelela lowo muzi omhlophe uJohane awubona wehla.
That white city John saw coming down.
Baba wethu uNkulunkulu, semukele, silindile njengoba silalele izwi, silangazelele izinhliziyo zethu zomela wena njengendluzele ilangazelela umfudlana wamanzi. Umphefumulo wethu womela wena uNkulunkulu. Silangazelela futhi silindele, silindele lelo hora futhi lapho uJesu eyofika khona. Silindele esikhatheni esiyobizelwa khona esibhakabhakeni, hayi ukuba sime phambi komahluleli ekwahlulelweni. Sekuvele kwedlule, sifile ezintweni zezwe, ungene kuKristu futhi wathatha ukwehlulelwa kwethu. Ungummeli wethu manje esihlalweni sobulungiswa, ummeli wethu obosisiweyo ukuthi ekuvumeni kwethu unxusela icala lethu size sazi ukuthi asifanele. Njengodade wethu omdala othandekayo kulokhu kusa ushile ebufakazini bakhe futhi efaka openi bakhe. Selokhu ngifika lapha ngifunde ukuthi akusibo ubungcwele bami, ngubungcwele bukaNkulunkulu. Ngeso Nkosi, sifundisa abantu ayikho into enhle kumuntu, akukhona yodwa into. Uyini umuntu kuba umnake na, kodwa ngumusa kaNkulunkulu obonakala kithi futhi sithembela kuphela kokwakhe okufanele ukutuswa, hayi kokungokwethu. Futhi sikhonza wena uNkulunkulu ongcwele kakhulu ngokulunga kwakho ukuba usifake nathi embusweni wakho omkhulu emasweni akho amakhulu. Siyakwemukela ezintizweni zethu ngokukholwa futhi ngomusa. Siyakholwa ukuthi usiphe khona ngenkazimulo kaNkulunkulu kube okwenkonzo kaNkulunkulu. Manje Nkosi, philisa abagulayo njengoba bekhuphukela ukuzokhulekelwa kulokhu kusa. Baphe lokho kujabula ukuthi balangazelela ukusinda, bazise ukuthi lokhu okuncane okuhlupheka okulula kwabekwa phezu kwabo kuyisikhathi esincane nje sokuhlolwa. UNkulunkulu wazi konke ngakho, wakwenza ukuba abone ukuthi siyokwenza njani ngakho. Ukuthi uNkulunkulu kwangathi bangaphuma ngqo lapho futhi babize lo msebenzi osuqedhiwe, kwangathi kwangathi bangekucunule ngokugijima lapha nalapha naphakathi nangaphandle. Awu, angikwazi lokhu lokho Nkosi. Kwangathi bangathatha isinqumo sokuma esiqondile bathi, Nkosi wawunguwe owangisindisa, wawunguwe owangenzela lezi zinto. Ngiyakukholwa futhi ngithemba wena namhlanje, futhi ngikhulekela ukuthi uzokupha abantu lokhu egameni likaKristu. Amen.